wajirani anabisha, usijue tubishane. Kama naweza sio maneno hata kumi tupigane. Bona ngamelati kuluka zike naweza. Una hatari na mshamu kuija kanyumba mingeleza. Umea mchoko.
Achanti bebe Nasma.
Basi tuende tunazingua zingua 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 zingua.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.